gangsta. When chop get up, we need to begin this. Mama,
download my love said music.com.
Mama, let me tell us.
You can keep your heart fast, cause I don't even need it. If you criticize me, I'm a block and delete. Who the fuck are you to fuck your nuts in my business? That's a Colombian team, but we are doing block, delete. Block, delete. Block, delete. Block, delete. Delete and block. Delete and block. Delete and block. Delete and block. Block, block. Ati mama sonda baka una iso mwe ya feature. Ati monga siva tusi mwe ba yope la katrida. Gandhi wota la la befeni mamo selele kwa kaba. Bafumo kusebe nzeza fulu sani mwe mambada. Bafuna tigwe monga mfula ina wa rain season. Una mwe ya kwili la bafunu simbi ya mpison. Tinapisha ma gangsta monga kombo ni radio. No lili kama ule ya wafulu nika audio. Tinaleka wakonga fulu constitution wana maruzi. Babwela 19 mwoli kolo la fulu liba nyuzi. Sinyoele na kukali la plesha. Uza kasila na mashoko monga motoka yofwele. Nizaba kriya furu stok mumaba monga bobi. Bakopela style yanga no uchaya photocopy. Tina bloka no wankali la monga nika million. Yenda muka yangu account ni naka million. Block, delete. Block, delete. Block, delete. Block, delete. Delete and block. Delete and block. Delete and block. Delete and block.
Suma faka poya unga, but sot wafaka kuhundi ya kauka. Hauka mwambo kamba vili vauga. Ine nilipa job chema adi anbala uka. Ati iyo fuaka yembema iza funsan muenda kuchainama. Bigi mani marijuana inabene mebi inakukana nkulize ima wama. Apatia mama block and delete, ain't taking no shit. Nisi ya kwa chema members. Mamelesi wanipenda ni vozi babefe banireke sini tiringa na sensors. Bando hili yango nsirize mtendere. Makero bonze nili nabo umpendere. Kozi bacha uta umpempere. Before maniga nili nabo bakushetere.
Block, delete. Block, delete. Block, delete. Block, delete. Delete and block. Delete and block. Delete and block. Delete and block.
Downloaded from ilovezedmusic.com.